Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraaɓe heeɗiɓe on e jaam hannde alkamisaare nayi lewru août 2014 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓuri ma simma capanɗe nayyi e jeegon le studio Tamani maison de la presse min goni Bocar Sory woni ɗo kabaruji ɗo enna num jiire to ɓoggi janɗe toon kumpitide hannde dow 9 septembre 2013 wonno ko hooreji leydi o joƴinano dongorulu salli muɗum keso nden no hitande caggal kono hono ko hollita ko ɗum faa fujjaki taw ko watani jama o wataninomo fa haa salne ndenno saabi ɗum ana hanno ko ɓe fuu ɓe ɗamminno ndenno hano ko tawi golleji maɓɓe e ɗum woni hono goƴaji maɓɓe kala ɓamte ndenno kaaldal alger ngal enno fuɗɗiti beete hannde goɓe ɗiɗi nonno keɓe yehi batude baasi ndenno hosino ndenno huɓɓude hakkunde ɗeɗo baale kano mi hullitidde hono ɗeɗo baale hakkude bamakoɗo ena kañeɗe kiidalɗe ena ministre kumaninoɗo kabaru neɗɗa ko ena wawi riwde seyɗa hakkunde majje golleji mawɗi garan nonno heeƴanede hono ko kabaru jeeya leydiji e galleji ley mali ɗo ena beete hannde woni ko ministre o ena holliti yeɗoɓe haalaji o ena ndenno ko ɗaminana duuɓi tati garuji ɗi enna walde jagotoɓe e sewɓe nde enna holliti wiide hono fof ko duñoɓe enna ana hano ko tawi ɗotanaki aadi ndi laamu o ɓamannoɓe ndi enna ɗum saabi mbini ɓe ndenno hunde fof woni yaade murtere balɗe ɗiɗi fuɗɗore altinere waror nde mbi simmilla moɗon studio Tamani nayi septembre 2013 woni ko hoorje leydi o ena joƴinano e salli muɗum laamu keso ndenno wattananoma hunde fof no fa o wattananoma ndenno fa kaddi gam jama o ena ɗamminino o bilta goƴaji muɗum en fa timmanɗena ɗum laatanima hewɓe koyɗol fowru keɗe ɗe Oumar Waygalo
kanko hoorejo leydi ndi o wakkati nde o suɓete ɗum woni e wotteji ƴaɓɓinoɗi ɗi nde hollitama wiyede tiɗallaji kewɗi an domnomo le leydi meɗen ndi ko heewi du holliti wiide ley hen ɗum won hono kaldal e kawral hakkude laamu o kañe guɓe arme gonɗele saaha leydi meɗen ndi o tanni ley hen koyde tawede o waɗino ɗum woni hono kawrital manggal fa haggitere laamu waɗa ley nokku o fo ɗum woni lebbi ƴaɓɓinoɗi ɗi woɓɓe kasi ne antoon du ɓeydi ley hen ɗum woni haaɓogal ngo to kidal to ley noga e goho lewru meh ƴaɓɓinonu ndu ɗum waɗi yaage mawɗo ley leydi ndi ɗum hoyfini ɗum du sa ƴeewi bangue goɗɗo ɗum waɗi so Amadou Ayya ɗum woni hono mbaylitinɗo laamu o ko ƴaɓɓino ko nanga kañe yimɓe ele ɓadiɓe mɓe fuudu horgolo ana wondi e waɗude dow muɗum en caggal muɗum wondi haɓude yurku yurku ley nokku o du won golleji kewɗi ɗi o fuɗɗi ley hen caggal muɗum koɓe coodi laana ndi wowa ka kañe honno ɓe codirta kaɓorɗe neno ɗum waddi hono tiiɗalaji hakkude mabɓe kamɓe banque adnara Allah ndu fof noddirte hen FMI ka fa hande ɓe mbi ɗum woni fa deƴere waɗa ley laamu makko e ɗum haɓɓi ɗum woni e kaldale kawral puɗɗogal to Alger to
luttodirɓe e laamu o ena kolliti laamiɓe ena donki fes hono hitande tan hono koɓe laamori tawede jama o ana jonnurino biltanede ko heewi e goƴƴaji muɗum en Issa Faka Baba landodiri e téléphone e Modi Ndiaye kankomo hooreje parti politique ndentuɗi fa kayɓira golleji laamu o keɗe ɗen Ousmane Dikko
e timmoɗe haala men taykitike laamu o titali golleji kanɗi huncude tiɗallaji yimɓe ɗum e tawede laamu o bonni kala ko wonno sembe laamagol mo tawi o nde o jooɗotono e salli o nde gueɗe nayyi ana gonno bawnoɗe ley laamu lobbo hande yirwinde leydi ndi ƴeŋinde golleji kewɗi keedanɗi jama e wartirinde deƴere golleji ɗi laamu o hanno gollude yo wadde fa yirewere leydi ndi warta kañi e wartirinde jaam hoɗum tawike hande yo laƴugol laamu e ley hitande nde fo misala mum yo yoppugol tatam li salli premier ministre o
ministre Mahamane Baby kanko mo keƴalo ko horma mali o mo holliti Issa Faka Ba wiide koɓe keewi hono koko hunde fof koɓe keeɓi tapinti ley hitande wotere nde no ko enna ndenno yawnaki banggal ndenago waylitere larme mali fa yetto giggol e dawridal hakkunde mali e leyɗe goɗɗe fa yettodo kasendun dawridingol e partiji politique leydi ndi ena keɗe ɗe Oumar Waygalo
sa ɓami misalu min gaɗi ley hen golleji kewɗi yalla jaam e deƴere ana warta ley saaha leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi o ɓuura e fewi balɗe sappo joyi ko jooɗi e salli nguuru o fa o fuɗɗi haaldude ɗum woni guɓe arme waɗa ley saaha leydi ndi o joƴƴini hono ministre ɗum woni kumminiɗo dewrital hakkude ɓiɓɓe mali fo kañe fa moƴƴintina saaha leydi meɗen ndi caggal muɗum kanko ɗum woni hoorejo leydi ndi o joƴƴini ɗum woni keƴaɗo makko curowo hakkude ɓiɓɓe mali fa ɗum waɗi kaldal ara ndewal ngal ɗum fuɗɗiti ɗum woni to Alger to ko tonga leydi ireji ɗi ton ko a tan iɗum nafa sanne ɗum woni hono wiide fa haaɓo ngo gotta toon kañe fa ƴeewe ko tongue ɗereji ɗum woni dow ko mali kañe guɓe arme ɗe kaldata dow muɗum sa ɓami hono caggal mali to kanko hoorejo leydi ndi o yehi ley leyɗele kewɗe fa kanko e ɗum woni yimɓele seddiyawoɓeɓe tongue jangidde le ɗereji ko heewi le hen ɗum wonon tiiɗalaji gonɗi le leydi meɗen ndi. Miɗen belti komin gollata joni ko sanne min jokkititto ɗin golleji du famin ɓeyda ɗum kasen so Allah jaɓi.
Sakiraɓe tinnen leltiromi miijoji moɗon e helloji Facebook, Twitter, studio Tamani ɗi on jarama. Golleji Batu Aljeɗi ena poɗiti beeten hannde jama o en wattan anan ko an wattani hunde fof gonno tottodiral hakkillaji hanno waɗno to ena tafonde no hollitidde sabi de ɗum heɓali waɗude baale jama ɗena taw ɗe tan dokka haala toon beetande dental suroɓe Algérie leydi France Mauritanie heƴaɓe leyde aduna ɗena ana gondi kañum e nde fiide dabereji gartoroji jam e leydi meɗen ndi en keɗeɗen Ousmane Dikko.
E ley sisiliji nayyi kawra ɗiɗi tan keeɓi haaldede hannde guɓal aranangal jooɗi ke dow kabaru politique fawarde e sériyaji guɓa ɗiɗo ɓalngal du haali haala yirwere neɗɗa ko kañi e finatawa e ley ngal ɗol kaldal heƴaɓe haala nana en goto mo bomo ko kañi e goto mo kiidal du jiidi jooɗodike e ley kaldal ngal ɓeɗo ɗiɗo mburtodiri haala keƴaɗo haala nana bomoko o holliti guɓe ɗo yo uddude e yesso keƴaɗo kiidal ley batu o ndenna ɗum ɗon laatiki sababu wortodirde e haala ministre kumaniɗo dabare neɗɗa ko kanko Ahmadou Konaté waɗi hen hunde komum so wartiri hakkillaji o holliti monokara ñoƴƴa ɓernde mum gueɗe ɗe ɗiɗi fuu nanga laawol lobbol gouvernement Mali Dou ana andani ko guɓe ɗe gondi fa hakkillaji jiida.
Ministre kumannoɗo kabaru dia leydiji kañum e galleji e leydi hollitinde ronade kala cenam Hubert Coulibaly kanko mo yiɗi beete hannde yeɗoɓe haalaji o holliti wiide ɗiɗo golleji keƴƴanaɗi hono ɗo e duuɓi tati fa torraji ngarmugol leydi gotta e leydi malni ene fa timma ndenno o wi ɗum waylitere ɗum mawde ana fami ana hana faandi waɗede e ley service kumaniɗo lamdingol mbalade leydi ndi enna ko foti millionji capantati e tati euro woni ko natata e ɗiɗi golle
la spéculation
sotugo leydi yottike ɗo milanoka leydi meɗen ndi ɗum laatike sembe tiiɗallaji fa ko heewi fuu wala golle fuu so wona kanjum nokkuje keƴƴaɗe fuu ana gondi e sottede fa e ɗum sullini hannde ndenno kutteji ana ley keɓal ko heewi hannde gullitike saria kabaru leydi hakkude yimɓe e hoore mumen fa warde hakkude yimɓe e laamu o saria jogaji ƴewtete yalla jukkoji ana godana jiiɓoɓe leydi ila ɗum neɓali yo fa hitande 2010 ɓurmi milde alhaali fuu nayi ɗo no leydi waalori ni heɓete e ɗum tiiɗi sabe saɗɗa mum ana yaafa e millionji capantati euro
nden no hollitidde faamodiral fuu heɓaka hakkunde laamu kañum e jaagotoɓe sewɓe saabu kolliti hunde fugol laamu o ɓamanno e banggal aadi ndenno e ley hono taƴi maɓɓe ko hanno ɓuytere ko ɓuytaka nden ɓeydike jaajaati ndenno altinere ne enna ɓe ɗammini yaade murtere altinere kañum e talatare balɗe ɗiɗi ndena kala ahano ko tawde ndenno hunde fugo noon nde ɗo murtere eɓe nodda jaagotoɓe kala ndenno ɗowtono nde enna on jarama e heɗade jaren région ngaji ƴeewa en ko waɗana en toon hollitiɗo iimo holliti wiide ko ɓuri sukaɓe kulikoro ujunaji nayyi ana e tiɗallaji sarwosi daraniɗo kabaru neɗɗa ko o en waɗi goɗo iimo nden to kulikoro to ene fa holliti sukaɓe hunde fof yiilotoɓe ni ena taw ɗon beddaji mere mere ɓe mbira ana ko ɓe mbi jahoɓe koye muɗum mere mere sukaɓe ɗum hono duyduytoɓe e beddaji fa yetto e ley gallurere ena fa yaade e atime en kala nden fa ana hanko ten garño hunde fof fa ɓe gari jojogaɓe kadi e de leyɗi beddaji ɗi kala nden e ley mabɓe ko ɓuuri ujunaji ɗinen ka fuu bindama ley sous service kawƴotoɗo laamu o nden no hollitidde jokkaso jaari banque fande région ngaji o hollitidde beete hannde batu na waɗi kuccala fa yimɓe kumpite no poti waɗude nonno so ñaw e bola o maaɓi ka to enna wiyama naati e ley hono gallure ni ene baale jama kewɗe gardi hunde fof gardi en sordace fa gendarme en e golloɓe ley dogotoro e kala paminama ko woodi hoorejo ministre Moussa Mara kanko ana omo dooma sigo kikiɗe hannde o ƴeewoyanto enna hono fuu tabintina e ley office ngaji ɗiɗi ɗi ene kala o tewtan hunde fof no tewtan faamude ɗum hono hunno ndungu o ɗum laati to e ley hono hitaade 2014 yaade 2015 nde enna o yidan ɗum enna sarusinkoɓe toon ɓe enna kumaniɓe banggal ndemaji e leydi meɗen janggoɓe lekkol sigu an han ko tawede ɓe pammine hunde fuu ko wono jokka andi tiggol suka mo haara mo heɓayi harde fay seeɗa ndenno ɓe tindina hunde fuu no jande nde ɓe tindiniri sukaɓe taƴoraɓe ɓe ka ana harande wala e muɗum fay seeɗa ndenno kappo sigu o kañum e service cellal woni kumaniɗo dogotoroji to eno kamɓe dawridi ndeɗo jande ɗo jam woni fuu jam goddo o dum won Allah moyti e fode Mamadou Bassirou Drame kanko mo kananke kiddo wuro Same Wolof ngo en den holitama e lelamu kayto sutra makko wadi Same Wolof jaate ton e kay ana ware kilometre uji sappo e joyi sahibe e tinankobe Senegal Mauritanie kanye leydi meden di kala kawri e sutra makko kigida hande go on jarama e hedade yewtaran godi munye seeda.